tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare joy lewru décembre sappo jeddi yande jabbirima silimaji chapande nay e joy der maison de la presse bomo ko jutti non o kabaruji yumor way galo kanko noddirte de fili dambale wonto oggi jambe to kanko général de division noddirte Ablaye May gaw holi tan wiyat beta hande do yottiki nokku noddirte e dem dum wonto kurangaaji di wata leedi meden di wattu jono wonde haldude mabbe no kurangaaji di kan hokkirede gallure bomo ko le kany le kedde leedi ndi no nayri bangal hono yimbe le be gala e jande be fu fota sukabe no be kan jangindirede fa ndokke golleji dum woni faana bod puddo beta hande do bomo ko do telle communauté kabar habude yurku yurku leedi meden di holliti wi wattu jono lamane hani hollitinde hono lamu ko mobe garobe lamade be funo sariyawul habugol yurku yurku wori kany hon lamu tobe lamuji mawdi furdo tinno kollitano jawlele mudde barata farde mudde natude e lamudi won sembe kabaruji dum jogino do kikide hande bi bismillah modon e hebade kanko premier ministre Ablaye May gaw hollitawede bete hande o yottiki nokku no dirter energie to joni woni cili dido mo yotto ton ciagal ko mulati premier ministre le nokku o ko o yotti ko no kabar kurangaaji di wori le leedi ni fedde e demde hollitam wiyede won kaytaaji kanya fa yotto yo won yubboji di yubbi wattu jono so weddi mo ton wi hidu tinna den nawtireden wattu jono ko nayri bangal kurangaaji kisi di le nokku Ousmane Niali Bouli hono wori
leengol tumtagol directeur général Edem holitino golleji Edem jari hakkunde hitane 2004 yottade 2024 e yimako fay etawere dum beedege leete medere fu sappo le on wakati le dubi chakitidi di golleji mabbe kande ge sanne ko sabi bindi dun e wi directeur o yo chadele ke ballaji gollede de rongugol mu hebunde tidalla jogaji kanye fawade do fa bangoji lamu o le ngal kawrital idabal illa horje ministre o bami golle horebe gollede de koliti yelaji mu ben le maji hen hebugol jawdi Edem holitingol sardiji mbawdi jokkede ko boyata kanye ko wawi wadede le o wakkati bangal keballaji horaji ministre en général de division Abdoulaye Maiga hedde mudun kanyum yetti ima daraji be ngadi e anniyaji mabbe do noti dallaji di kebinirte jogala o micintindi wide gal kawital wadan ciagal batu pawtodo do sardiji joddade gollidi be humuni be neddaku holitindi wide di yelangoji ko buri gollobe temere jeegon gollide de kollitidun
feddine noddirta Edem de ciagal ko mo yide mabbe ko litani nyalawma ko do yide do won fedde yimbe le nyamobe feddine noddirta asko mande o yide muuden nokko noddirta primature le on do wattu fu kanko noddirta Abdul Wahab jekiti o holliti wi dabareji Pierre do hen hono anyaaji mbiyaade wattu jono deddi noddi tabe kedda mo ko mo sifi do ndo facci tangu Ali Cisse
du côté de l'asko
et oui amène mené kawrtube et le fed no dirta asko maneka minardi be be nayro jonka bangal kurameji guddi ko wana essence kan e gasoil e mbawi fe nawnande yimbel be ngala bawde hebude nyamandeji e jude bankiji difa juina kan en du panu ngaji mu en gal do kaltidal ka fe goto hedna ka serali hem sabi yimbel fu be dum wodani ana wonno to tidala edm faiso wana dum tan kabaru bili do jawdi ka ana hem ko hawra edo mudum faati dalla o ka hebene jogolal gollirde dum buri nafude mede jikini jike lobbo ka wiide ciagal de do jiide premier ministre leedi amendi waram yaltude jomka haltana bibe leedi mali mane ta igol kurangol warta timmude de lindi
ido kabaruji fano hebe do bem amende de do page facebook kany compte x sidio tamani kambe do no politiciens mobe sappo e go nangabe le leedi meden de ko warta le bidjo nyalawma hande holita wede be joppitaama kanko premier ministre o jaati haldi do kabaruji hande wakande mo wonduno e yidude e pelle politique de nde le majjunde be gonde jewtaade wattu joni yalla hono tidalaji kun hakkuma e pelle politique de kan hebindede jogal miccete de wiide de do baale politique dartino ko boyi hono be do yimbe muuden kan yoppitirede so Allah jabi di do kabaruji mi ngaran wartude do hen do kabaruji puddo mi halni on wiide do won wattu joni fiande dabareji kon ayri bangal suka ele leedi ndi be ngala e jande no kaani wattirede e jande so tiliki du no kaani heberde golleji dun faana batu puddo do bete hande do bomo ko do be kollitidi be do sukabe ko heewi mabbe fatta ni tan jaata e dati di kanye ko nandi e mudu tawe ngala e jande fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Bouli
e wi docteur Aboubakrin Agissa directeur 6e o imadara wadan fa sukabe jokkolbe hayebe daribe do koyde mo ben darano yirbere kreduji
cette initiative créera
o do hakkile ka waran latal sababu iture lawol ngoro o sembinde jande jokkolbe fa yotto sukabe waran latal sababu du daranade hakkeji mabbe kan iture heyoji dibe ngattata koyde mabbe limudum yalla yirwera boyo ran hebele kreduji
ɗi haalaji goni e hakkille du ministre communiɗo ɓiɓɓe Mali gomɓe sella woni kanko Moussa Ag Atayer omo darde hawreɓe hen paama ko himɓe gondi caggal adaduji gikkeji e diɗallaji goduɗe
ɗiɗo jandeji ka ana seeɗo imo daraji ɗiɓe gondi wadde faami cembina faamu yimɓe kañum holludeɓe laawi ɗiɓe mbawi jokkude faɓe keɓa nafa majjum tawede ɗum wona hunde newide fou
hono ɗi golleji ana kani waɗede ley e région ngaji Kulikoro Kay Sigou Sigasso kañe district Bamako ɗo hawreɓe hen fou ɓeydinate faamu banggal yagol jolari ewi huncinɓe ɗum hoore
nokku noddirteɗe ñafinkeɓe kolliti wiide hono remoɓe wonɓe tonɓe kañe fa yetto kuminiɓe kabaru demal laamiɓe ɗiɗo golleji fou jiidi toon keñennoɓe kollitir wiide ɓe gondi e ƴewta demal hitan 2024-2025 no worrile oɗo nokku ɓe kollitiɗe caɗele kewɗe kañen keɓa do hen ko nayri banggal no kasaraji kammum ɗi wori kañe fa yetto no ndiyam meje ɗe gondi natirde ley ɗeɗo nokkule ɓeydo ley hendu ko nayri banggal wayde ndenago ɗum fou ana hono tiɗalaji ko yetti toon guese mabɓe maaro kañe fa yetto guese mabɓe mbayeri gonɗi ley oɗo nokku fedde neɓe noddirta okkile nde micciteɗen wiide ɓe kolliti tongande mabɓe hitande 2023 laamole on ɗo wattu fo fedde neɓe noddirta association malienne de lutte contre la corruption et les délinquances financières ɗum ndeɗo fedde humnide kabaru haɓude yurku yurku ley leydi ndi holliti wiide hono sariyawol ko hani haɗude yurku yurku kañe sariyawol kollitowol wiide laamuji mawɗi fo kollita jawlele muɗe ngol ɗo sariyawol fa nan hani faminede jamare nde saabi nde ko ɓuuri hewde e ɗum woni laamu koɓɓe fo paamayno ngol ɗo sariyawol wori keɗɗe mo kanko noddirteɗo ɗum woni kanko noddirteɗo en mbiyan Ousmane Touré o yomo goto e laamiɗo ndeɗo fedde komo sifiɗo en to faccitago Ousmane Niali Boudi
majjat ane majjun caggal ɗum kasen caggal ko ka sari yeɓɓama iyentem faɗɗitino ɗum caggal won jugongoji kanɗe waɗede ɗi jugongoji kolitaɗi ley tumbande capantati e joyyi ɓerde fawide dow kabaru hollitingol jawdiji mum kollitinɗo wiide caliɗo hollitinde jawdi mum laamu o an hani itde ɗum e laamu ka ɗo mali ɗo wona noon ɗum worri komin landoto heɗum jaati woni anniye laamu o ɗo haɓgol e yurku yurkuji eɗen darta e laamiɓe hannden ɓe darta e ka sariya dow hollitingol jawdiji mum golloɓe snt fa joni fay goto hollita ko jogi tawene député en conseil snt ana kani le o laamu hakkundejo laato misalu lobbo
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
wattu joni no ɗum woni yewtere meɗe noddirten dossier nde garan memde hono hampoɓe sira kañe fa yettoyoɓe niɓeteɓe niɓotoɓe sira noon mbiyete ko nandi e muɗum ɓeɗon niɓotoɓe sira ko ɓuuri hewde furdo attawno yo mawɓe noon ana wawi tede yo worɓe ana wawi tede yoɓe rewɓe noon dow andaɓe kabaru cellal kolliti wiide ɗum wawi waddude kutteji fewde e cellal jomum so sela e niɓade ɗum fa ƴaɓɓito fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cisse e Sita Sidy Bé ko pewni en dow hen
miɗen yara sira ana heeɓa duuɓi sappo joom yiɗ nawore ɗum fuɗɗiri ele ɗum keddimi so laati joon kam mi wawa yaade caggal muɗum feewi so min ɓamayi ɗum tan atama wakkati fou yonki am wela kam mi tewti darude ɗum ngal ɗum heɓay lawol sira o kam mi fuɗɗi ɓamde ɗum ila duuɓi ana fanɗi waɗay kam feewi hunde saabi ɗum moɗataki so jiiɗa min darni ɓamude ɗum tan korka darki mi heppanam jaati korka taƴe wakkati tan mi ɓama
ɓe yimɓe ɗiɗon hampoɓe sira holliti sabin bini e ɓoy e hampugol sira ga huɗum ɓe hani wadde soɓe acca yarde sira docteur Toumani Diakité wonko faccitina endo muɗum
ɓe tawrede anniya muɗum tan homo fo ana andi wiide ɓamgol sira wona hunde ko moƴƴan cellal ɓingel adama lawol gotol fa enta hoore maɗa iwde ɓamgol sira o ni woni tawrede tinnare cafaje ɓaleɓe ɗo ana toon ɗimi dokkata yimɓe yallani heeɓa darude
docteur yogaɓe ɗo holliti wi hampugol sira ana jogui kutteji kewɗi ɗo cellal bani adama ana wawi hewtude joomum ñabbilaji ɗi ɓerne e nannal muɗum adama bagayogo kañum anno kabaruji hampugol sira ley docteur Gabriel Touré o hollitidi wi dabiri ana wawi fiyede honene neɗɗo accirta hampude sira
ɓamgol sira hono yarugol sigareji fou ana jogui kutteje ɗiɗi wawi yettinde ɓingel adama ñawuji ɓiliɗi e fofama fayato cancer e hoore yimɓe ana wawi yettade le centre uji kertanaɗi ɗum yellano faaɓoɓe faɓe joppa ɗum
sira ana leeme leydi Mali ana cottete ɗon ɗum ɗum ne ƴuwa du nokkuji kewɗi kasine ɗum warale leydi ɗum ko holliti goto cotto sira jodi do sigaso
anga siramu famma
ko hew e sira amem o ka fu lamu kati eorta kan sigaso wom ado be dum eorde Côte d'Ivoire dum yimbe ka chondi mudum buri hursinde san yibe sira goddo o hewa san
o nyini ma fana manja
lemi mi andon kabar fina tawa sira ana jogi nafa mawdo le fina tawa meden sabdu hun hannen ko mobe ko hewi naftirto dum golidi kango Mamadou Konaté gote andir kabar fina tawa
mo kanga famu sira koni
yimdan hani ko anda wede bamgol sira o ittata neddo hakkile mudum fi arande so a waddani no goro nado sira yimbe le nayebe atawan idu urani dum em sanni urde sa hokki dum kalsi nado kangi sanje hono dawol du sa naborino sira nado goro a hokko e ameri gendi a fabbam ton hakkune mabbe no wodi ele de nago
castro bashu fo mi soro
hambugol sira yo hune fina tawa ko boyi ga ana tewta neddo fo hampo sira watta hakkile watti mo hani hampude sira ka en nuku goto do neddo hani hampude sira do na jogi nafa san
min biyan dido kabaruji fana hebeddo beme am andi do page facebook kanya fa yotto compte twitter studio tamane ko nande mudu ka numero amen o moni on dum wono ngadan chapande jeddi jeegom ngadon chapande jenay jetti ngadon chapande joyi jeegom ngadon chapande joyi e jeegom fa ke on hettina ton dido kabaruji on ngadan numero via modon 37321 kala ko kaji don woytal studio tamane fu do do bay noddu o do numero mum ko kata on do nyalo mo fu fa je fi no ko nande don no do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meden de waran yo wadde do sukabe hono andirdon no alkamisare fu ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto torraji ngatti de fewde sukabe nyawno de tede sida o do holli tan wiyede yo wana mobe tan mo nangata won sukabe jibintebe jattabe an chayu o do nyaw le leedi malindibe kollitidi hitade fu ko yata sukabe dum woni ujnere e temedron kanyen goni jibintebe le nokko tanan chayu o do nyono be kollitiri min biyan do yo dum wattu jono ido wembini sanne fa kebe famtan do fu do wori ngare kede ko min Ousmane Niali Bouli min pewni on do hen
to kam o illa ana eredu hebi o nyaw ko andumo o sella dum nawi kam sanne sabi wala fu ko wadi fa o nyaw nango
ido yo i kali debbo chawdo nyaw sidamo jabay inde mudum inde wakande mo jibini suko makko o dedu tama an sawi o do nyaw goto dum lati sababu su yimbe el batti be mo be fu ana nefa suko makko
la stigmatisation e tingol suko o fu e tiagal ko himbe yogabe cikiti nyaw o won e makko yo ambiyam pato yotto do mubben sabi o nyawdo yo wiyam pat fijiden e sukabe an sabi a nyawdo e dum naw kam sanne
e sa me faisait du mal
in rap en dabo be sukabe mudum be ana kewi sanne ka dum e tede fu docteur en be kolliti wi so ni jomun bami chafaide no wirano tan an way jibinde suko mudum tawe saway o do nyaw docteur Isiaka Moumine Kone kanyu lami fedde no dirta ho conseil national de lutte contre le sida holliti di hitande fu ko buri suka ujnere e teme dron kanyi e jibinte le leddi tawe ana chaawi o do nyaaw
nous continuons à enregistrer
en gondi e limtude suka be di nyaawji nangi heberimbe innaraabe mubben le haamilaako eden wembini sanne ana yahim ujnere e temere njoyon na ko buri don jaati warabe adna le mali e o nyaaw nangata hitande fu limtete dum buri wembude min ila habude e nyaaw o dabreji fu ana gondi bamede de lam o sakare o nyaaw
ko latto sababu mudan heewi sanne non kanko docteur Aliou Silla lamir fedde dum det arcade santé plus hollitiri wiide o ko buri hode fu a tawan ati mbiadi woni ko ndewaka so suko heba o do nyaaw
jusqu'à présent on n'est pas
ngon en joni do ronka ma dabere iniraabe ndaba suka e mubben o kabaru na hani martinede kumpa rewbe yogabe jabata yaade ewde koy mubben sa mbiete kany ngaddi nyaaw sida o le galle mubben le wattu haamilaako worbe yogabe do itta rewbe mubben le wattu jomun jibinta du won safareji mbawdu hokkede pati nyaaw oraba suko jomu tagaddo min kolliti du wattude jomu moyninta won safareji de hani bamude
de medicament
kambe suka jibintebe so tebe chaawi o do nyaaw du wajibu sinabe kokke chafaje de so nyaaw o martina ka lawdu idu wayi latati dalaji goddi docteur Sawa Dogo Muhammadu Karamogo yomo docteur sukabe le fedne no dit arcade santé plus
uka frakalia
daranade sawurde be wana ko yafi ko wana hokugol safareji anti retroviro ngaji ben chawra du nyawuji goddi mbawdi torude sukabe batte o nyaw le sawru gongol mi baba andude ko suku o woni hono jomun halinirte on toti alla mo min jogi wattudu jomun hani jewede fa ande hono wordi
ko nayri bangal faabade be do yimbele yo wana bangal chafaje tan non luntani siso ko hollitide pabiro be do yimbele ko nayri bangal hakkilaji lobbi do mo hali no faba muy mabbe o worgi
en
les enfants
suka be ko buri hewde fu atawam be atima en na hedde inniyo na hedde abiyo na hedde didon fu on kinabe darane banga nedda ku be suka be kollite pama o nyaw ko woni hono kani jogorade koy mu ben illa ne du mu dun jeddi suko holitete no hani wadde fa jabba sawrede le cakite yontere fu mi nabbe suka be tagal bamako hono daranade sawrude be be ganne du yewtereji le majjun
tiri creative
be do suka be jibintebe so tawe an chaawi o do nyaw sida arkani fa be de sanne non kanko docteur Aliou Silla lamido fedde nodde arcade santé plus o hollitiri wide wusabde be do suka wala fu ko gadi arkani hokkede gikkelo bo